bintwala omukwano go buntwala. Suke kube Kampala buli wamunga kwa singa mada.
Kubanga oli mulungi, otunula bulungi my baby. Wenkulabako, temu mutima mbaluka.